radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare nogay didi lewru mars jena yamde sokidu studio tamani miden tawale maison de la presse do bomo ko do jottuno no do kabaruji du mor way dalu kanko gagne kanto wonto buggi jamde to dabo competitivity nyaloma hande won nyaloma keedenaado kabar ndiyam cenidam li adnar no fudo mali do ko yaata yimbeele millionji joy kany en jigi dido tidalaji hebulin ndiyam cenidam wattu jono lamo holli tiwdan wonde fiide do he dabareji donc premier ministre soumelo boube may gaw mo domta bete hande to kidal to holli tawed idume heddo bondeji kaldude kawral le leedi meden di somo yuri kidal o yahan o yottio kanko e yoga e gouverneur ma be faabe jottio nokku no dotedo gawo tumbut kany motti politik de wiide dum won yi mali koobe gobe njola be yoga e mabbe wattu jono kolli metimudo fewde e lamu koobe mali dum won laami do hono mali koobe gobe njola be jaati tiagal ko moddino dango fewde e yimbe lo gobe tiagal leedi ni gotno Ibrahim Boubacar Keita le ko waranto ko gobe to Faransi tobe ka kolli tiwde kanko laami do mali koobe gobe njola o be o ma han yoppude nokko sekira do no sedda kabaru dum jigno do betandi bismillah modon e hedade yata midi joy bi adama kany en joggi titalaji ndiyam li mali fu e mangal mudo dido kabaru joy fedde no de track fing de kany hokki do no kabaru lamu o wori be kolitiri dum hada yirwere du yade yeso wattu jono lamu o hollitino wiide dum won do e 2030 be jewa yalo no jamaade fo ni berde ndiyam fa yotti o projet mabbe mo gonde dar nokko no dotte kabala ka jamaade de holliti wiidan metta nyalawmo hande o sanne hono kabaru ndiyam dan wori le leedi meden di le on do wattu nyalawmo kegnaado kabaru ndiyam le adnar no fu wonde yambine le nokko fa kebe famtade ngare kede Ousmane Nyali Boule momin sendebu
iude sa haliyade baler himbe fu anan boyto e o kabaru le commune urbaine menaka saton ndiyam fu wala le onoku soma jepni holati wida daronta fa himbe fu kaba ndiyam le nokkuje de nanu ko tawoni maire commune menaka kede ko wi
tidalaji ana chateau goto e rubne goto tan goniton chateau o ana woddi le gallure wajibindeno mi ngada imadaraji yalla pabotobe hono barkan ana walla mi hebude forage
ono sa halledi ndi hakkundere ndedu ana jogi tidalaji mudum motti ana jogi tidalaji fay himbe wombe hedde forage ngaji di kebatan diancini dam kede ko isa tapo wi mopti o jodi
sari motti do ka yimbe ngala no problem mo ko pota parce que robe de ka wodo ka problem ko woni ga to woni robe ji di tio ngaji mudu ara tawe lay e projet ji to dia tinda dogata e le ngiya wakati ji tio ji de ara futa ka ni ngiya ngel de o ko biete ngel ji ko fu ara arba do melange to ne yo farati do farati ko woni waw watu de nyawu e bidde adama so du so ba zep wayi de wodi dum ko ite tio ji ala moji sanne akude zare mo yewi tumutu jalamu kanje wuro neba kambe forage gadi soba zabbi gure ta feyi kilometre ko to kambe gala dia robi de gala dia bla dia kundu be yarsa kunde mi anda ko wadi sababu modu be den jidi soba jabbi awa ne do kure ko kambe kambe dun dia
le hitande 2017 sato ngaji ujunaji didi modina le leedi mendi e wi jokko directeur general hydraulique dum woni juru bokum e be jidi wadde fa le himbe temedere fu chapande jeddon e taton keban diam ceni dam le mali
2017 ale de 66,000
yela amé yo hikka bibe leydi mali ujunaji téme jetto keban diam rawani idum warano du téme dere fu chapande jeego e jeego wattu joni miden bawi hisude nokule noga e jeego do soma chef gollata golleji di ana wadde yinimajo 1008 logement e mo ingol forage ngaji yermu ana wadde dum falaje mayambugu tabakoro dene atete bugu
hejo kango daranar fa himbe keban diam cenidam hakkune 2017 e 2020 mo inama ministere humuninde diam e courant kanyun darani golle mudum
sekrab so ngabirdo be malame ande ngalodo bayne tetton mi joju modo no noddi min to dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi kanko premier ministre soumelo boube mayga bete hande o mo domta to kidal to tiagal mudo yaho yotto yo li ngalure gawo tumbutu kany e motti ministre ngabe jattom kanyu en jokkatam le ngol do jahol holita wiro yaho yida yimbele halanane e gobbe li dedo nokkule kedemo kanko noddete Boubacar Dakaw yo kanko ni maire gaw ko mo haali wattu jono ko be domtir horejo ministre en le ngalure de ko mo sifi do hen do foccita Ousmane Nyali Boule
wargol makko gaw himbe do ko ndumrimo ana hewi sanne nafa mawdo wodi e wargol makko do sini o wari do ana wela himbe sanne sabe tidallaji goddo di nenno dum wadde mbimi dum wela himbe sabi o daronto kabaruji kiwdi himbe gaaw ko jidi do wari do on darte la rafindena gongondo an hebene joggal o wada fa dewral wada hakkunde himbe dum mila so yottake do ko heewi waylito mine do min goni kanko o bi gaaw no o horeji ko farnema o no nenno so wari do sud makko o wari ko men jidi himbe fu njalta fa heewa mon fu an hani hawrde makko jabbitiromo e juude didi
Malien kobe gombe njola gombe leleedi France ndi wattu jona be collectivité lamido fedde malien kobe gombe njola be kaja on yoppono ko ciagal ko wadino dango fewde yimbe le gombe ciagal leedi ni ngotono IBK leey noga e jene lewru juillet warorundu le majjudo collectivité di yedda sariyaaji fedde mabbe de kede mo kanko no dotte do Koulibaly Ramata Mayga leedi do fedde woni ko mo sifido hen do focci tango Ousmane Ali Boudi
min biya horejo malien kobe gombe sella o yoppo golle ko men jidi o jukke sabi o golliraay sariya sariyaaji bamadi bangal wombe sella o tabakidi tawene himbe wombe sella ben o hejaabe mubben non o ma han darnaade kabaruji mubbe le din sariyaaji holitaama wiyede de walde humunibe malinkobe wombe sella de wana walde hawtunde daande e politique diina do funda hawta e daande neno sabe dum mede mila halaji di o hali di ko holliti o mo caggal horejo leedi di dum walda e sariya nenno mede njidi Habibu Silla o kollitindo wiide an horejo leedi men di o yoppo golle sini o mo yidi horejo leedi di dum yo kango tan wodini o hana holitinde wiide himbe wombe caggal leedi ndi fu ana caggal horeju leedi men ndi ko mo wawi haldi do inde makko ka o wawa haldi do bibe mali wombe sella fu
be collectivité ngalure segunde yoga e yimbe lebe fu moto ngay taxi dibe no dirta kata kata ni den den tirto wattu jono dum nawtirto ton ko yata moto ngay di teme didi kany e ngol le ngalure de jamarde do yata fu kanyun kanji bamata no be collectivité wiide ido wonde e fabaddu wakkati jono kabaru kebe le o don nokku ka dum e tawede fu dido moto ngaji ngatton accident ngaji dulle dati gondi ton di kede mo kanko kede amen gondo fatu seguto no dirta do Mohamed Sissio ko mo hebini min do hen do foccitaamo Ousmane Ali Boudi
se tawanaabude himbe se tawanaabude kage moto taxi andirteede katakata ni ana yawna laawi himbe le daane buddindirde de paasi mudum du ana yaafi e wi himbe yogaabe segun koobe yogaabe koliti wiide nadde le majji holare wala hen sanne
dala mesure wi il nous
fay se di paabo min naabude kake amen torraaji gondoomu sabi hande kebaado fu ana donna di moto taxi ngaji dum an wada tidallaaji hewbe mabbe anda sariyaaji laawi golle mudum wadi fa himbe yogaabe keba golle le ngalure segunde fuudu sukaabe buri nena donnobe di koliti wiide edo hani darnede fa gasa golle mudo huncane hore fanda mu e wi mabbe tidallaaji dibe jogi dibe kebanan di jogala Kassim Bacili kany woni secrétaire général donnobe moto taxi gom e segu kede ko wi
première difficulté
tidal arandejo sabbe gollidata arande ebe ndewruno ebe gollidanno syndicat goto wonno kanyun darani haybude dum ille de kibbe didi fay goto hitnata ko bandum mon fu wadan ko weli dum dum sabbe tidallaaji gon hen joni sabbe dewral wala hakkunde mabbe nena mon fu ana wonde wadde ko weli dum
linde syndicat on s'écoute plus
moto taxi di ana nanana mairie segu ko buri millionji jeegon cefa le lewru nena dum ana beede kebal region o Drissa Dambélé woni communido kebal mairie segu kede ko halido kabaru mudum
le montant a payer c'est
1000 moto taxi goto fu yobata le lewru yogabe mabbe jobiran ko libbi tati yogabe du ko libbi jeegon dokkata wattu goto
non que paro pour moi aussi
farde golle mudum huncenede hore no haniri golle mabbe gondi wadde ton joni o ana wurna galleji kewdi le ngalure segu nde
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sikrabe lo min lekkiri dujito e puddirano ko no dirte do wata guna be ko liti wiide fedde ONG de no dirte premier urgence mobile mabbe suutama to Kenya yimbe le joine kaborde kanyen jaade ngel do mobile wakande yimbe le gonno le hende be jippini jamaade fu be jaati e maggel armi mali yi tayno de be wattu joni o gam fatto minya kawtal ado wonde wadde ton jowi gal do kabaru jam e deder sukabe jokol be ko yaata ujunere be yuri leedi mali kanyi ene leedi Burkina Faso be ngadi bato to tominato yoga e halaji di fundewi ki wattu jono hono kabaru jaddi kanko o worri fa pamino no dido golleji ngori lanni be o do golle e fedde be noddito ONGZZ kanyi World Division se yuru se gardam fatto yor do no kuno dirte do dogo holita wede arme mali be ngi hibe ngadi yuto lugaji mabbe di wakande be jottoto ton de yoga e jaddi ko fu yama dogi njoppi nokko o didon tabe kebi ton hono jitti kitabe wede wattu jonan gondi e kubi jaddi kobbe ka faande be gondi e dartu ton wobbe heddibe se kirab do katten beta hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedade heju jame ka faande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam